never the right time to close the door. In my heart I remember the love we shared, the joy and laughter. Only nifunza kupenda, kanifunza kusimama na kupaza sauti yangu ili nisikike. Linishika mkono wangu, nipanguza machozi yangu. Sio mwisho, tutaonana tena. Get the memories off my mind, but I won't try to get over you. I will try to live just like you. When the pain gets too much, nitasema naye Mungu, tamwambia maswali yangu, nimwachie uchungu wangu na uzito wangu wote. Mimi ni mtole, ndani yake kuna uhai, ndani yake nina imani. Sio mwisho, tutaonana tena. Even though your heart just wants to break, He will never leave you. He will never leave you. Even when the tears come falling down, even though your heart just wants to break, He will never leave you. He will never leave you.
Never leave.